Spoly G will be Zangy Music Blog.
What's up, boy Oske?
DJ Zengo.
Onani siya, my baby. Ugani siya, baby, ninga dwale heart attack. Cause you are my happiness, baby. You are my everything, baby. Ukanisia, nishipatalala. Nishipatalala. Baby, you are my happiness, mommy. You are my everything, baby. Ukanisia, nishipatalala.
Mona love wingi tuwa vyala. Na leitilila, nde tapilila. Na yo usi bati am your love fama. Na lishiba sometimes in daruba. Dimu ntu fiam not perfect. Elo limo kuisa fiamma temptation. Hati fipwe fiamma lo waka leseka. No, mami love ya babili. Huwa kutatu ayo kutalim. Abave never leta no mulomo. Mutu simu zako teba kuchetikela.
Usalisia, my baby. Ukanisia baby ninga duale heart attack. Cause you are my happiness baby. You are my everything baby. Ukanisia nishipatalala. Baby you are my happiness mommy. You are my everything baby. Ukanisia nishipatalala.
Mwachibusholi wandi nangu chilotofye. Patuwa gelo ngayo wa nono. Umuchi nshelo futi no mutima. Dofa wino ngolenji tati dati. Etile ngende sekele la jonse. Leka love baby tu maintain it. Wila konkele shabale la babufi. Bale kusekela uku vale baitinga. Tie baby ni kwile mumanja. Iwe naine tinapanga banja.
Osani siya ma baby. Ukanisia baby ninga duale heart attack. Cause you are my happiness baby. You are my everything baby. Ukanisia nishipatalala. Baby you are my happiness mommy. You are my everything baby. Ukanisia nishipatalala.
Generation music.